DajinSafi.com.
Cannibal, kutoka, hello.
It's Cannibal.
Baby, naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu.
Why?
Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua yo.
Hello. Kuna mwizi aliiba simu yangu kashindwa kuiuza kairudisha. Unajua kwa nini? Mimi mjanja Kuna kibaka kapola tambo langu kashindwa kuliuza kairudisha. Unajua kwa nini? Nimeweka password. Hasa unaogopa nini we? Unaogopa nini we? Hasa unaofia nini we? Unaofia baby you are not comfortable, 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 comfortable. Why you are not comfortable, 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 comfortable? Baby naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu.
Why?
Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua yo.
Baby naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu.
Why?
Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua yo.
Tunapendaga TikTok tupate na Karim light. Mina unashega bado boa. Hello.
I don't like it.
Tunapenda Snapchat tujabe vita.
Mina
unashega bado boa. Hello.
I don't like
it. Baby, I don't think comfortable, 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 comfortable. Why you are not think comfortable, 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 comfortable? Baby, naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu.
Why?
Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua yo.
Baby, naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu.
Why?
Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua yo.